Kwizera Christella ni umunyarwandakazi w'imyaka 29 amaze kumenyekana ku isi kubera umushinga we yise Water Access Rwanda wo guha abaturage amazi meza. Ni umushinga yatangije nyuma yo gusanga abaturage cyane cyane abo mu bice by'icyaro bagihura n'ikibazo cyo kutagerwaho n'amazi meza.
Mu byo dukora rero tugamije kugeza amazi meza ku bantu bose, ariko atubwira ngo amazi abari hafi, ahubwo amazi agera mu rugo kandi abagera aho ari meza ku buryo wanayanywa ubishatse. Rero mbere ngiye ibintu by'amazi na nibyo nitagaho, ariko ntangiye umushinga nyine hari uburyo uganiriza abantu bimwe byaranandizaga, kuko wabwiraga nk'umubyeyi, mwaraganiraga nk'umubyeyi akakubwira ngo iyo yohereje umwana we kuvoma aba azi ko n'ingona ishobora kumufata ntagaruke. Ndabizi, narabyize, nzi tekinoloji zo gutanga amazi, ni amatiyo, ni amapompe, ni udusukura amazi, ni urwo ruhare rwanjye kandi nasanze mbishoboye, so nibyo bintera imbaraga.
Umushinga wa mbere umaze kugezwa hirya no hino mu gihugu ni uwiswe Inuma, ubu ukorera mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Uyu mushinga kandi ukorera mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba ndetse no mu murenge wa Rukumberi, nawo ni mu ntara y'Iburasirazuba. Kwizera asobanura ko ubu batangiye n'undi mushinga ugamije kwigisha abaturage gufata amazi y'imvura.
Tugifite undi mushinga witwa Amazi, uwo nguwo ugamije gufasha abantu cyane cyane nk'abatuye mu mujyi gufata neza amazi y'imvura bakayakoresha mu bikorwa byose bakenera mu nzu. Rero twabyizeho dufata amazi y'imvura ko ari meza, kuko abantu batayafata tuzagusanga. Uburyo abatekinisiye bafata amazi y'imvura bikora nabi, ugasanga umwanda uri ku mabati wose n'ubundi uraje winjiye mu kigega. Mu byo dukora twensara ikintu cyitwa first flush diverter. Iyo first flush diverter ituma ya mazi ya mbere y'imvura aguye yenda kuyoza wa mwanda rya vumbi iyo atinjira mu kigega, ibati ryamara guca akaba ari bwo amazi meza azinjira mu kigega. Ku buryo buhendutse ugakaraba amazi meza, ukiborosa amazi meza, ukogesha ibyombo amazi meza, ukanayanywa ugafungura robine ukanywa, nta kwirirwa uhetse amabido, ibicupa ujya gushakisha, nta kuyateka.
Kugeza ubu abaturage bagejejweho aya mazi bavuga ko usibye kubona amazi meza hari bamwe babashije gukiza ubuzima bwabo, cyane cyane ko abajyaga kuvoma ku mugezi wa Nyabarongo bashoboraga kuribwa n'ingona. Umugore we witwa Nzabanita Eric utuye mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge yariwe n'ingona agiye gushaka ayo mazi mu gitondo.
Angahe wacu twavomaga Nyabarongo nta mazi bazofi, ubwo byagendaga turazindukara kare kugira ngo tufate n'indi mirimo tugomba gukora. Rero noneho byagezaho ibisimba ingora bitangira kuturyamo abantu, ubwo aribwo n'umugore wanjye agiye kuvoma nka saa 11 yamufashe yamuhinze yarapfuye. Ariko twabimwambuye ingona twaragiye turatabara tugeza mu rugo tubona tuyikura mu menyo yayo, yarangije gupfa, yaramekuye cyane. Na n'ubu ngubu ntabwo nzabikira. Ubungubu Mageragere twabonye amazi ya WhatsApp, tubona amazi y'Inuma, nta kibazo dufite, dufite amazi.
Nubwo Nzabanita yahuye n'ikibazo cyo kubura umufasha we, ubu afite ibyishimo by'uko asigaye abona amazi hafi. Ibi byishimo abisangiye na bagenzi be nabo bakoraga urugendo bajya gushaka amazi. Ubu bakaba bemeza ko mu murenge wabo wa Mageragere uri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali kubona amazi byoroshye.
Amazi yari ikibazo nyine, twavomaga ku ruzi, ingona zirirwa zitwara abantu, ariko aho twaboneye Inuma nta muntu ukijyayo. Nta kibazo cyayo, ni meza ko tuyanywa se tukayakoresha.
Ikibazo cy'amazi cyari gikomeye kuko twavomaga Nyabarongo, ubu aho yaje rwose turatuje nyine, twarishimye cyane kuko urumva igihe twatumaze igihe kinini cyane nta mazi, yaje ari nk'igisubizo. Igihe utumiye umwana aragenda akayazana kuko nta kibazo kindi kiba kigihari, ntabwo abari hambere umuntu aba adafite urwango ashaka kugwamo.
Ubumenyi Kwizera yifashisha mu bikorwa bye yabikuye muri University of Oklahoma Christian University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwizera avuga ko yatangiye ari umwe, ariko ubu amaze kugira abakozi barenga 80 ndetse ishoramari ryabo rikaba rimaze kurenga miliyari imwe mu mafaranga y'u Rwanda. Ibikorwa bye bidashyikirwa bimaze kumuhesha ibihembo birimo iby'imbere mu gihugu ndetse n'ibyo mu mahanga, bimaze kugera ku gaciro karenga 500,000 mafaranga y'u Rwanda. Kwizera yifuza ko umushinga we utazarangirira mu Rwanda gusa, ko ahubwo wazakura ukaba wazagera no mu bindi bihugu bya Afurika bigifite ikibazo cyo kubona amazi meza kuri buri muturage. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.